Yule yule mwamba siku zote DJ Wilde Babati Asomana eh. Tuko live. DJ Mido. DJ Dito. Ilazo episode 12 hapo eh Shima eh. Twende.
Bye Shima. Tune. Shake it, shake it, dance.
Twende.
Chisa. Madala dance.
Watch it, nini. Hakikisha tuna party wote kwa pamoja mitai ya poso bana eh. Watu wangu wa Muleba inakuwaje. Aha.
Shake it, shake it, dance. Chisa, kapati dance.
Wati.
Tone, shake it, shake it, dance.
Wati nini.
Chisa, panaku dance.
Wati.
Hey, naku baba busy, naku party gentry, kipi ya party.
Washa moto now. DJ Mido, DJ White, DJ Dito now. 20.
Sira, kama paka lama paka shasha. Kama ringi lama paka shasha. Chakari na mitoto nganga. Kama ringi tuki.
Akikisho na pesa mfukono na flamo yoni mtu wangu wa somana eh.
Chata kwa chupata wengi.
Washa moto eh.
Nandu kwa chuna pupa.
Washi nini.
Dance.
Washi.
Dance. Dance. Sira. Dance.
Watu wangu wa Afro Style hapo inakuja hivi hapo somana eh. Season ya 12 hapo kwa heshima eh.
Wimbo dada wimbo. Wimbo. Wimbo mama wimbo. Sijenge na wao wote.
Say.
Na ulinda wangu moyo. Ni wengine vilombo ji. Hawawezi kunifollow. Umenimurika mama. Kama toti unifichi. Minitoa sisi jei. Falume wa mapesi. Wimbo.
Kwenye mashina naitwa DJ Mido mtu wangu wa somana eh.
Come on, come on.
Chapa, 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 Mido. Kwa heshima.
Yeah. It's your boy Gaddafi.
Simama tuende. Pati.
La 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 la. Le le le. La la la.
Kutokia Bukoba mpaka Muleba tuliza mtoli nyama bado mbichi mtu wangu eh.
No, yuko na kusate.
Tukwanza churansa
eh. DJ Mido selector.
Ilipanda homa. Ilipanda homa na
siumuti.
Ilipanda homa.
DJ Mido.
Ilipanda homa. Ilipanda homa.
Wati nini?
Ilikuwa noma. Ilikuwa noma sikwambie mtu. Na kuna muda vilitokea vitu paka nikajiuliza. Hivi haya ni mapenzi gani mbona kama miujiza? Na kuna muda ulikata kamba ukagoma. Ukasema eti mimi bila wewe utaona. Sindo yule ulisema kwamba nitakoma. Nimekushuka sasa kiko wapi kile onana nuna.
Watu wa Bureza.
Nenda uko siku tatu.
Tanzania.
Kula ni baki solo.
Wapi DJ Pilis. Wapi DJ Mido. Wapi DJ Dito. Spachi masani nyumbani.
Leo nani fata vipi tena mbwa wewe.
Wati nini.
Nina penzi jipya na tamba nalo mwenyewe. Staki mazoea. Kika na wenzako maneno wanaongea. Staki mazoea. Acha kama kiongea mwenzako I don't care. Staki mazoea. Mambo yangu mwenzako yananinyokea. Wesi ndo mefanya mpaka mbaga.
Pesa mfukoni flamo yoyo ni mtu wangu ndo kodi vyapo 255 Tanzania eh.
Kwa kwa mama za. Metangaze timalo jamani unani da.
Wati nini?
Menifanya squeeze mingana.
DJ White Liz one sound eh.
Siuri nyacha ukamfata.
DJ Dito family sound eh.
Na kibamia.
DJ Rido.
Nefu machine.
Matungwa kitengo ushuwani eh.
Pata.
Tuende.
Tena
tuende. Tuende.
Mina penzi jitiana.
Tuende.
Tuende.
Chapa chapa.
ukikana wenzako maneno anongea Saki mazoea Hata kama ukiongea mwenzako adonkea Saki mazoea
Umbe
Amaro hapa kipicha o Ailigomanikiwa na DJ Mukizota wa uwa
Kato paka kasiku niyo
Chapa tuone, chapa tuone, chapa tuone DJ Mido DJ Nito DJ Wise Spaki Masa DJ Yule yule mwamba suku zote asobana Tuka chakali, kachakali, 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 kamze baba Dembada Dembada baisiki dembada Dembada basigazi dembada Dembada baisiki dembada Dembada basigazi dembada Swede
This is Milazzo, episode 12 by DJ MIDO, DJ Mido, and Hyper DJ White, the Scratch Master, and DJ Dito.
Why so much what's wrong with Kupaki? Wazio Afro style mapiano drop us into it Kapiga Mido DJ Dito DJ Y here Kwa Ishiwa Wazi nini Dimbada 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 baisiki dimbada Dimbada basigazi dimbada Dimbada baisiki dimbada Wazi Chapa 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 Mido Watch one wami segi Tanzania To name a wote What? Hold your way yo way No zaro way we mido Hold your way yo way No zaro way we dido Ibapa no zaro Twede No zaro way we azo Hold your way yo way Hold your way yo way we white Kazi do baba twende Tuko live Chakalika, 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 mzibaba Bila kuchoka kwa ishima Chode Muleba tulige Kashoze tulige Mukoba tulige Katoma tulige Chibeta tulige Muyaba tulige Washa Haitwa DJ Mido kwa mashine mtu wangu wa sobana DJ Dito DJ Wild, yeah, way Wapi Fleli kutokia Luanga kama chungu Tanzania kwa ishiwa, aha Wapi DJ Spider, DJ Chui, DJ Mabit, way DJ Pilis Wapi DJ Aso kutokia Muleba Kagera Tanzania Uligi Nonywa kiwe bakuwe Bakuwe kaziru bakuwe Bakuwa kabena kutata iwe Noganywa Chwede Wanambwa kietema Kanazi Kemondo Watu wa mutwe kama chungu Tanzania Kwa ishiwa
I'm a superstar with Justin Bieber, Michael Jackson, I put Drake, he's ninja, eh, I'm a police, eh. I'm a superstar with Justin Bieber, Michael Jackson, I put Drake, he's ninja, be me solo number with Khalifa, Usova chai fela ngati Chris Brown Upizi kalipi, ushai get down Upizi kama mpela maga puya lantern Tangane senti, ndanja Usova chai fela ngati Chris Brown Upizi kalipi, ushai get down Upizi kama mpela maga puya lantern Tangane senti, ndanja I'm a superstar with Justin Bieber Michael Jackson, I put Drake He's ninja, I'm on my police I'm a superstar with Justin Bieber Michael Jackson, I put Drake He's ninja
Give me solo number with Khalifa. Who's over chai fail and that's a crispra. Who physically be, who shake it down. Who piso come up, maga puya lantern. Tangane senti, and
then Akikisha upoi wala ubo ekip tuang, what's up man aye.
Physically be, who shake it down. Who piso come up, maga puya lantern. Tangane senti, and then jai.
Ilazo episode 12 yapo eshiwa eh. Kwende Wee, YouTube on gangali. Say Wakizani chani tule. Mwaga moto eh.
Watako mwaga u.
Watu wa Muleba Tanzania eh. Kwa ishiwa DJ Mido, DJ Dito, DJ White eh. Chike 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 chike. Kapika Mido. Tuko live eh. Wanangu wa toilet ya kikisho na uka mizuka kutosha eh. Tuwede akikisha kama una toilet ya kuna kamaji ya kutosha eh.
We mushito utawaua.
Wati nini? We DJ Mido bojo kaziro mawe nonywa kiwe bakuwe. DJ Dito kaziro baba tata nonywa kiwe. DJ Whitey burudoza iwe nonywa kiwe.
Moja ya kitu nikipendacho jamani nicho. Kabla sijamiliki nyumba wanangu minaanza nacho eh. Ukinibia nikipendacho itakuwa so. Takupeleka kwa wakala mwanangu nikakutoero. Ilicho kiwe kisafi ama kichafu inategemea na matumizi ya watu. Mfano chocha gajaro unavaje viatu.
Hakikisha chochako kimejaa maji mtu wangu.
Chocha wema
wapi abe sound engineer.
Kubwa la sevi kakipunguza. Ukibanu haja ndogo popote wepunguza. Ila haja kubwa katafute choguza. Mfano kama kire chocha nifa nezengi ya na jiko na ukapika. Kuna vyo vizuli mina uwakika. Ata shetani anatamani chocha malaika.
Oh toileti ida ya kuenda toileti. Toileti wakati wa kuenda toileti. Oh toileti ida ya kuenda toileti. Toileti minataka kuenda toileti.
Washa moto na wapi ya deni pendo kaziru. Ulige ulio nonyu wa kiwe bakuwe. Tuko live also manae DJ Mido.
Vyo vya Bukoba
studio ya mkoa wa Sumanai. Wee
ila vyo vya kitambache upe. Unaweza ukaumwa UTI.
Na kuna nini?
Na kuna maswali kuliza so ujinga. Hivi posha na choa machumba. Adi moyo ngadunda. Squeeze ndalo nogea chocha tunda. Au kiona baby wako wakupendi. Afo anatoa sana matu wakio na vitenji. Dele anakunywa anaga weekendi. Uyo baby wako chocha kecha standi. Kwa mfano mimi mkazi wake pale magulumba sinapoishi geto. Afu niletewe choo kama chambo betu.
Watu wa Muleba kwa ishima mikono juu.
Oh,
tuwede
ida ya kuenda toilet.
Tuwede
toilet wakati wa kuenda toilet.
Kapiga Mido.
Oh, toilet ida ya kuenda toilet.
Wapi abe the sound engineer kwa ishima eh.
Ninataka kuenda toilet.
Wewe hali nipendo kaziru baba DJ Liza.
Hai.
DJ Azobiti kaziro mawe nonyo ajiwe.
Hai wana mani.
Tuwede
opatini mani.
Hakikisho na pati kijanja zaidi eh.
Mina ngo kutaba nga teni. Mina 10,000.
Tuwede
tuwede. Anitutume nga mwene kasla. Funa mali iza basani.
Hakuna kupoa wala hakuna kuboeka mtu wangu eh.
10,000 yei kulunga.
Tuko live eh. Ido lekodi eh. Tuwede
funa mali iza basani.
Wewe
we. Ose wa mnani.
We.
Kazo malini.
Kaziro tuwede.
Umekasla mnoriki. Ay. Funa mali.
Oi man.
Ay. Ose wa mnani. Ay.
Ay, ukumeka slam lomchi. Ay, ukumeka slam lomchi. Una vibe.
Kani mboleke man. Kona lang funuga kona wena man.
Say, ay, 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 ay.
Ay, 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 ay.
Watu wangu wakupati ye.
Ukupori.
Tuende. Say what I'm on, say.
I'm going to go.
Ati Apo Apo Chinini Chapa me, the chapa me, don't you dare now. What chinini? Mishari ya kunguza misitu mtu wangu wa somara Kabono kibari tunawasha nyue Ha! We! Watu wa mapiano Say! Twende! Mkoba Tanzania ya heshima Nido matungwa baba Watu wa Buleza inakuwaje Tuko live Today Watu wangu wa Katoma Tanzania Tuende Watu wa Kiala Wea Kwa heshima Tuende Midoleko ni vapo Tuko live Tuende Studio mkoa mtu wangu Tuende Hizo watch Say Wati Come on, come on. 20. Here we go now. 20. 20. Chakarika, chakarika, baba, 20.
Boya, bora. Shama kutoka mwanzo nimefika na huko.
Wapi hapo? Safi
nikipenda napenda kweli nimekuoma nisitaki kutupanga kama mishikaki mimi liungwa nipendwe maana sina nachofanana nacho kinifananisha na wewe utanikosea basi baby nipende ule uzuri niliona kwa macho sijesababisha magonjwa ya roho ukitokomea wendo wangu niro kusutu acha kwa kwa nite tubuku chungo swa gawi hata ndugu kidudu metanyumiza
Ikosi vijicho Masema ubaya ukosi malipo Masema kuishi na watu so simple Na inchi ndicho Nakiona kwa hawa people Unakuita wewe jiko Ili ni kuwache uko Na mimi sino
Inatokia Muleba Tanzania
Kufumuka ngeba kimifupa Kama upendo wako singe nfunika Ningesha chapu kwa usoni matuta
Chapa 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 mido
Nisha kapaniki Nika kupa penzu kali blue tiki
DJ Dito DJ White Kosmosa DJ Ukoba Tanzania ya ishima Tati
Sweet melody
Watu wangu kupati tuko live wa somano Tuende, tuende, tuende Asante baba, asante baba
Every day I'm singing Tuende.
Walikuwa isima kutokia Tanzania mpaka Nigeria ivapo
She got it tiri piku piriki usana Girl you got me singing usana
Wapi mama DJ wa ishima
You know I'm so loyal Baby mo You know I'm so
Mama Rebecca ma we no nywa jiwe Bakuwe
Usana 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 Usana
In the party,
lose
come
my
on
focus When I just found my way to you Anytime when you hear my coco Tell me what you gonna do
You should run to me I'm on set, I wanna go cash a deal It is troubling me, I'm so scared I'm gonna lose my baby
What you call it, you call live, Mtwangwe?
I know be that type of fake wekwe, meme I go fight for thee Do anything to keep you my
chup, baby Chop, 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 quick Come on Kapiga mido Wait till this one is sound here Kwa ishima DJ Dito Family sound here DJ Mido Wakami Matungwa Olige Nonyo waki Makuwe Twede Mapiero time Wait Watu wa mapiano Chakalika 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 baba Vapo ni Kagila 5 sasa wana DJ Mido Lekodi DJ White DJ Dito DJ Mido Twende
Wanna see that again? Wanna see that pussy? Chili.
Wanangu wa Tanzania mambo vipi oso wana mleba Tanzania mikono chuna semanini Chapa Semanini semanini wote semanini Wewe Wati ninino Chapa tuende wekaga mikono Wati Tuende Chapa tuende Aina ne siketi Ti aina ne siketi Tuende Zem Kashaga milo Ayo kashaga milo Kashaga milo Hey, DJ, Tony, DJ White. He love a lover, man. He love a lover. He Washuta manaki Nembada Zema nini Zema nini Wajianja ufyo biti piano pucha esa pumikono chuna zema nini DJ Dito DJ White TZ Zemanini way Away Nimbada Aina nimba Zemanini wote wekaga mikono Walangu Tanzania mambo pipi Wanajeshi tumevamia padezi hapa Big up shout out sana DJ Bless DJ Azo DJ Dito DJ Mido Tanzania So wana leko ni from Labour Tanzania DJ Dito from BK Town Kibete Ipapo so wana eh Zemani ni chiapa Wajanja wanajua tunafanya gaje hivyo hapo sema nini Walangu mulika sana hivyo hapo soba na wekaga mikono tunasema nini Tuene Tuende
Hey we I suka wana mani hey Jai wana ma I suka wana mani hey ma
Hey Mido wana ma Mido wana ma Dito wana ma Zema ma Wetu wana ma Zema nini
Jai wana ma
Hazo hazo
Shari moto Hey
Wote mikono tuwekaga kidole tusi Shiapa Ati
Shari moto we Jai wana ma Shari moto Shari moto Shari moto we Shari moto Shari moto
Yani moto
Shari moto we
Zema moto na
Shari moto
Batini mo
Shari moto we
Shari moto Bamba na, tata go
Wajenja flubiti piano tukai kizembe mikono juu sema nini tuene Chiamba Moja moja katikati waonyeshe Wajaja wa Tanzania mambo vipi au so bwana Mleba Tanzania shamba wapi kule kwa Nseli pucha ASAP mikono chuna Mleba towni liko na DJ Mido so bwana mzua kazi pucha ASAP kwa shima etoka DJ Dito DJ Mido DJ Mido ate DJ YT DJ Azo Chiaba Zema inaitwa Gamilazo episode namba 12 kwa hapo Somala Semana anyway Tunasema nini? Nesoka sema ti ati netemba Pandisha mizuka ise Wanangu wa piano weka mikono chunasi Kwa heshima sana DJ Midaso bana Chapa tunena Naitwa DJ Dito
Baby kuko visa shika chungu Kwa tumutika nani kumupila Nika ndono disaida Kumuhita makoti Baby anabalundi mutifoni Kati tingi nisa kunga abangoni Shari kuko baba sapini kuni
Sika kuna samsara sukume Istoko samsa sukulupe Napanga na bamsara sukute Koyu golo bante sukume Seba pete samsara sukume Istoko samsa sukulupe Napanga ni bamsara sukute Koyu golo bante
sukute Wapote pole lipo na inchea soba na Sema nini we
Don't
Nataka ndio ni wajanja piano so bwana eh. Zema. Yo kama ni mjanja piano simama tucheze so bwana tujoe kinoma noma. Chapa. Leto midole kodi fapo from Labor Tanzania. Tule suno mix masa DJ Dito from Big Town. Kibete fapo. Kona DJ Whitey. DJ Azo, kwa heshima sana sobala popote polipo na upendelea kusikiliza nani sopuipapa episode milazo 12 kwa heshima wekaga mikono chuna sema nini Onesema
Unlove for me
Zemanini we
Unlove for me Unlove for me
Hey, my girl, kala na mi Kiko mga me, makala na mi Manje nezi na sisi sona na Nati vyo banga kola na
Kwa heshima sana ilini choka pale kia kaila boy Fafu ajati kwa heshima eh
Yapi, kayo chola ba
Mama say Ama ilini
Manga melu yes dagwa Kalenzo banga na makaba Kama kiss na makosa wana Kale skole gulo lo taba Shivirim 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 she Iveli kubu Sipuzi kama pe pe
Wana kwa visiwa ni mambo vipi wapi yumbo Oli yo karebe Makibwa Wapi muleba Wapi kikuku Kwa nini uzai We mpaka usemwe Kuda na neki Sema nini wote Wote sema Shaka bizu walungu wa subwane DJ Dito DJ Mido DJ Whitey Tuala kumiza sana speaker hako subwane Ongeza sauti ya radio tu enjoy pamoje Pogote mbo ulipo siya Let me go na tini Etoka episode 12 hapo milazo Chava, ati, wewe, wewe, zemanini, chava. Waitino momola Tuende mikono jusema nini Ewana nini Tuko ifapo so wana mizuka ni mingi sana Ushindi ni mkubwa zaidi ifapo DJ Mido DJ Azo DJ Whitey Netoka DJ Dito AK Burudoza ukipenda unaita kifaru pia so kwa deli vapo so bwana mizuka ni mingi zaidi sana ibavo chiapa Mido Azo Whitey Dito Ewala kwa heshima Zia.